Hey,
your trunk.
We ain't mad about shit.
We have too much money. Money. We have too much money. Money. We have too much money. As my brother Freddy Vunja Bay, mzama noti madolari kila day. Wapiji modo mkimia aungei, mza kupop champagne every day. Richie mitindo osaf maniga, mnyama mkali wana mwita wakuvimba. Mza vituo ya kiblinga, anavo shine hakuna wakumpinga. Frank Nosey, the big posi, kwake kumwaga vibunani kama dozi. Levi sporty, zikija bili, analipia zote hata zikizidi.
We are too much money. We are too much money. We are too much money.
Hizi miki zina kuja chupa nyingi kama pipi. Usifiche nywelewe kipilipili, tenda kwa Jonijo akuvishe wigi. Achono tupenda kwetu waje, watanyonga suti bega pambe, yani suti bega namba moja bongo. Tumeganana jino kwa jino, mimi na mama la mama tuna kapachino. Hatuandiki matangali wina umu, niko na mwanangu S2Kiss.
We are too much money. We are too much money. We are too much money.
Hey, your trunk.
I see you, Biggie. Too much money, yeah.
I'm afraid, what's up? You already know the ride.